from Pamiza Classic DJs.
Brand new.
Season 12.
Pamiza.
Brand new Bongo Mix Season 12.
Wanna judge sana kwenye Insta.
Pamiza Classic DJs.
Snapchat. I'm a Twitter.
Pamiza.
Season 12 from Pamiza Classic DJs.
Follow on Instagram, YouTube, like Facebook, RDJDs255TZ. Rejo, namskiza DJDs boy, 255TZ.
Pull up! Yo! Pull up!
Now, hear this.
Now, hear this.
Brand new Bongo Mix Season 12.
Yes, oh na na na.
Classic DJs.
Ya tumia hata mia. Mchumba menielewa. Na kila kitu anagalamia. Kuna pesa imeingia. Wamekwazia namba. Alikuwa na nilingia. Leo kaniomba namba. Jamani leo na burudika. Exi wangu ameachika. Ukiona bosi anacheka. Basi asubuhi supu uhakika.
Jamani rasi yo ra. Jamani ra sana. Nasema rasi yo ra.
Hicha pana ukiwa ndom
Ratuku.
Na we na manzi mkozon
Razana.
Muichapa inabonga
Ratuku.
Katoto kakinyonya
Razana.
Niliamuka nimesota kwenda kufua na kutapesa kwa trouser rat. Nikiwa na mamplaina mucho mashash na calm down. Nasikia ratuku. Happiness yangu ni simple rat. Napenda mutura ya 50 alafu niweke kapilipili. Iyo ni ratuku. Kwangu iyo ni ratuku. Nikisikiza magenge
Ratuku.
Genge hadida
Razana.
Walio nicheka na wajeka. Mtoto wake tonjwa na tesa.
Jamani rasi yo ra. Jamani razana. Nasema rasi yo ra. Jamani razana.
Kwanza mtoto naka cutie face. Wow. Nambari yo chumba taipeleka. Wow. Kwanza stakia tawe kwenye meet and down. Mtoto no kiso slay. Uyondo mama lao. Alafu Toto na mship ship bana.
Judy.
Ilo gusa sayo minyama nyama.
Judy.
Na kumwili kangu ila ndo tunaendana.
Judy.
Kole yenu mno subiri tachana. Uyo toto mina mpende mpaka basi.
Alright.
Simu zake sasa baby when you coming back.
Uh-oh.
Hapo na bidi nende kibati. Mana mtoto nitaka mikasi.
DJ this boy.
I love the way you activate your hips and push your ass out. Got a brother wanting it so bad I'm about to pass out. Wanna dig you, and I can't even lie about it. Baby, just alleviate your clothes, I'ma fly about it. Catch you at the club, your hips have got me feeling. Body talking quick to me, but I think I'm brand new meaning. Now if you wanna roll with me, then here's your chance. Do an 80 on the freeway, catch me if you can. Forgive me, I'm a rider, still I'm just a simple man. All I want is money plus the fame, I'm a simple man. Mr. International, player with a passport. Just like a Latin switch, get you anything you ask for. Either him or me. The champagne, Hennessy, favorite of my homies when we floss on our enemies. Witness as we creep to a low speed, beat what my foes need. Make some emojis, funk you don't need. Approaching women with a passion for a long day. But I've been driven by attraction in a strong way. Your body is banging, baby, I love the way you're flowing. Time to give it to daddy, sugar, now tell me how you want it.
Nobody, no wale. Hakuna mambo za uchawi, no chale. We ungare, jo ulare. Jo kwa mchapo kazi ni kumare. Nilichapa sore, niku matawe za juu ni mibari ngore. Pasi niki pasi wasi nafunga magore. Tunalea ubore, sima mtore. Mina kula asiri ya native, body niko active. Yani kama wake up calling. Kuna fare na nyapili ya sukari yane. Wivu ndo naleta mandugu tukami ane. Tusigonge ane, tombe ane. Tombe kwa kile kapu wa achane. Tutembe waki tuforo wa simame. Embu tuende tuache kunyuma wa gombane. No, no.
Story yangu ya mapenzi itanza na wewe
yeah.
Kumana kama mwingine hakuna
true.
Na mwomba Mungu akutunze kwa jili yangu daima milele
yeah.
Za kwako zote mali nazo chuma so chuna. Kwa kifupi unantosha
no.
Swaz kuso ex wangu kantoka. Kutona niombea kama mwamposa. Nando sababu ya kukungangania unantosha. Kama kuzama tumezama wote kina cha mita tisini
yeah.
Ikwezekana sana nife mimi. Mahaba give squeeze ni machache spiatu menipanini. Na mambo yetu ni ya chini kwa chini. Nikikaulizo na isi tuneza kwa chana utasikia no daddy
no.
Nitake nini said your hot body. Wanga wakosi watatuzushia ila wetambua. Na kupenda na hakuna te kupenda kuliko mimi ndo mana nobody.
Nobody.
Season 12 siku mina kosa usingizi. Kwa nini kilala kuona ndana njozi. Ton visage chante menui. Tu fais part de mami. Je vais savoir tes envies. Pour que je sache qui t'es baby. Ton visage chante menui. Tu fais part de ma vie. Je vais savoir tes envies. Pour que je sache qui t'es baby. Dia, all I need is you. Dia, I wanna be with you, Dia. Could you be my boo, Dia? 'Cause all I need.
Sina chochote maishani. Mapenzi si utajiri mahela. Zalendo desturi na mila. Mapenzi ni kuwele wana kukuba.
kubariana, kuridiana. Ton visage m'a m'ennuie, tu fais partie de ma vie. Je veux savoir tes envies, pour que je sache qui t'es, baby. Ton visage m'a m'ennuie, tu fais partie de ma vie. Je veux savoir tes envies, pour que je sache qui t'es, baby.
Dia, all I need is you.
Ratiba yangu inanzia napoamkia. Naona toto shasinzia. Peace ni kibao kudrop to location wana kutimbia. Wabi Google li check brother. I pull up with my gang gang. Napita kwa plan kula shada. Hurry at your own risk brother. Tamaliza hela awezi maliza. Ba mother yep. Boss ya pingwi hapa mimosh ni mingi. Tumesha force force no time ya kuboo kidingi. Na bila mtonye hovimbi wejifungie kibidi. Tukisi utazila kwa macho kiwa broke udindi.
So anangu leo wapi?
Atuna ratiba.
Atepeza mataki.
Toa ratiba.
Leo wapi?
Atuna ratiba.
Amko siria.
Toa ratiba.
Wanangu leo wapi?
Atuna ratiba.
Tunatoka saa ngapi?
Toa ratiba.
Wanangu leo wapi?
Atuna ratiba.
Tunatoka saa ngapi?
Toa ratiba.
Let's go join the blunt kabla ya kula. Na short fall and grab to seem like my medulla. Michongo nenda vula. Swag ni kemula. Louis V cap, Louis V kaptula. Sina ratiba kwani ratiba inasema nini? Boost na fanya matus na mapini. Na hizi kush ya kilini. Niki switch ya wazimi. Wasush kuwa wini na bili ni push Lamborghini. Wauni tunafanya watoto na ruka fence. Wambia linzi wenu hawawezi kundefense. Niko zila lila VIP and business.
Sona sanga waka leo bado nasia viki.
What? Tua nangu leo wapi?
Mini masu the queen name.
Leo wapi?
Alo let's go. Hello kata. Niko hello kata. Hello, Kati. Niko busy na unipad boy. I make money, you think I'll be with some Maxo? Well, Exo, I be tasting like espresso. Not good for you, caffeine can kill. And I ain't selling never took a pay the bill. Papi, uko na taste kani pipi ya kidieti. Kwako nishafika weka kiti kanku. Kalie kanku katikie kaka. Mami, when ito na botaka, you can put it down. Sing yeah like bana. But me, baby boy, me pende gangster. Now you gotta deal with the pressure. Na kuna mali uneza enda. Mali dona penda, we can go together like pair. Ex, who excuse you where? Me, now hold it down. Shh, don't interfere, but do if you dare.
DJ, this boy.
Oh, sexy boy. Vile unanikatia miko wild. Vile in my mind you be running wild. Boy, you are one day. Oh, sexy. Vile unanikatia sexy. Na vile in my mind you be running wild. Boy, you are one day.
Hey, hey, hapa ukigusa imbo. Put it down on me, but imbo. Let me ride up on imbo. Yeah, yeah, imbo.
Hey. Sorry, ni mwana message na sikujibu. Waka bima toxic, twice ni kwa na gubu. You wanna say some? You tryna get some. I feel you, I think I like you. Deeper than I should be. But one thing for sure, nazanka kupenda. Nanka kukaushia talking. Patia penzi, kala Romeo na Juliet. Ntesu na ntani. Trust issues, so many issues in my head. That's the reason I don't stay in it for long. I know that it's wrong, lakini kwa kwa head. Papi, I can make you fall in love. For one, I'm a me. It's what I like you calling me when I'm on top. No drama.
Put it down on me, boy. Let me ride on, boy.
Ooh, sexy boy.
Finya yo kitu.
Pisikale, pisikale.
Mwangalie tu jirani yako hapo.
Pisikale, pisikale.
Wamlambe.
Pisikale, pisikale. Pisikale, pisikale. Pisikale, pisikale. Aha, kama umeshushwa be. Aha, tipikale, tipikale. Aha, kama malayika be. Aha, nzi kwenye kidonda na kufa.
Kufa.
I don't know tamu. Let's go knock on down a kufa.
Kufa.
Mi talo tamu. Come on a pisikali basi piga mayo wewe. Come on a pisikali piga mayo wewe.
Come on
meli wanna sip my way. umetoka na kiba we, umetembea na tembo we, umepita na badi we. Pisi kale, pisi kale, kama umeshushwa be. Tipikale, tipikale, kama malayika be.
Follow on Instagram, YouTube, like Facebook, RDJDs255TZ. Rejo, namskipe DJ This Boy 255TZ.
Bebe ina pushindinga, si macho matatu. Inajiweza so vizinga, upajo na matatu. Unywene si ata kevanti, akitembea na tetema. Yuno swala zigo elefanti, anajua kuvaa. Zile levo kaza hudi, au tana shadoni. Ama Shakila wa Insta, ama Vera Sidika. Kama una pisikali pigia mayoewe, kama we pisikali pigia mayoewe.
Mambo mbaya,
pisikale, pisikale. Kama me shusha be, tipikale, tipikale.
DJ This Boy 255TZ.
Nikitaka mwendo kasi speed in colors and baby. Tomasa tomasa kiuno chambeze baby. Usipapapo na kuwaza sana we, sigezo ya mikuishi bila we.
Brand new Bongo Mix season 12.
Usipapapo na kuwaza sana we, usipapapo na kuwaza sana we.
DJ This Boy 255TZ.
Usipapapo na kuwaza sana we.
Como una pistola, un pelatico todo el mundo menciona. Pero esa mami conmigo es de hora.
Úsame, báilame ahora. Le meto sudando su cuerpo de mora.
De toda la pipi, ella es la campeona. Se pone loquita si me escucha en la emisora. Y ahora,
úsame, báilame ahora. Le meto sudando su cuerpo de mora.
De toda la pipi, ella es la campeona. Se pone loquita si me escucha en la emisora. Y ahora,
y de pensar que yo contigo quiero estar. Quiero probar
that you are the one for me. Left your baby mom, now Cardi's your wife to be. Ex had me locked up, but you came to set me free. They say you're not my type, but you got my type to be. So answer this, can you hold me, can I trust you? Paddock on the wrist, both arms, that's for us to. Mansion on the hills, half-half if you want to. But that's only if you want to.
Se me ve, leme ahora, le me está sudando su cuerpo de mora.
Le toca la pibi, ella es la championa. Se pone loquita si me escucha en la emisora y ahora.
Se me ve, leme ahora, le me está sudando su cuerpo de mora.
Le toca la pibi, ella es la championa. Se pone loquita si me escucha en la emisora y ahora.
Dile pensar, yo contigo quiero estar. Querer probar algo de ti pa' no olvidar.
Kana sauti kama kinanda
kara.
Nimesha jenga kibanda
kara.
Sio kanene wala kemamba
kara.
Kikata uno bala kisanga
kara.
Kata, katika, kata, katika. Paka chini kata, katika, kata, katika. Tunde kata, katika.
Twa, atamani na nangata. Akika maulivo wako kushina takungea. Mungu fundi wana kama atapendeza takisuka shuruma. Umenipiga KO knockout. Yeah, make up KO.
Brand new Bongo Mix Season 12
Mixed by DJ Umenipiga KO by
Baba Diana. Yes, baby.
Yeah, like yo. No cops. They wish I could touch. Take my top. I'm in action. Take my seat. I wish I could touch. Take my top. I'm in action. Top. My seat. They wish I could touch.
Zototo kari mnajijua sira mwanamke kuringa taka kuna step. Ladies zototo kari mnajijua ka umefaa umependeza taka kuna shit. Short or long hair, pretty pretty baby face. Hips, lips, kiss, red white test. Police, police, dada kupewa kiss. Akikuangalia tuneza kutuwa kadia bank. Macho vya kusinzia zile kuibia ibia. Tasema kala kito lafu kime mzidia. Kama inataka kupanda mizuka kajia chia. Sarakasi misamba mateki ya sinzia. Chichel mekorea naze shikiki msichana. Taku magaraze anacheza kainama. Ukuti ukuti kainuka kasimama. Kuo fupe kina nona kama inambana. Kipochi chini kamechina viatu msala. Ni yokala na kifiga cha kibanto. Kisema kakatize mtane tachanganya watu. She smart, she pretty and she know what she want to. Kikompea we unakwa tofauti. Darasa uti the brown is a knockout. Tick tock, tick tock, tick tock. Boom,
umini kipu keyo. Knockout. Iyo makeup keyo.
Knockout.
Knockout. Umini pigyo keyo.
Brand new Patek, I
never
want. Brand new Patek, I never want. Brand new Patek, I never want time. You see me, you're in my mind. Body right, you ain't never lie. Tryna sign on the bottom line. Who's paying your rent? I'll pay for it. You know you ain't gotta stay for it. Dinner tonight, I'll stay for it. Cause you know I got a taste for it all. Oh, I can put you on a flight when you need me. Got you open wide when you seek me.
Let it rinse and repeat.
When we touch, I know you love it. You know what to do. You know what to do. It feels better than I want it. You know what to do. You know what to do.
yeah.
Brand new Bongo Mix Season 12, mixed by DJ Beastboy 255, Baba Diana. Yes, baby.
Yeah. 4 in the morning, ride on the white sheets. I know you wanna try something like me. You make it light up, girl, you spicy. And I just wanna tell somebody who put you in the air, you know I do. Take you anywhere you can fly to. You know if it's yours and it's mine too. Whenever you want, you can slide through. Ooh, I can put you on a flight when you need.
Hear this.
You open wide when you seek me. Let it rinse and repeat
when we touch.
Yani na wapiga nyuna ni kweli na watindo na tindo na kamua
balai balai
na kamua mpaka na kinani nina marimu wengi aise utaneleza nini mzee wananita kijana bingwa la kuwabana wengine wananita la soa madoka yani bonge la bwana wananita wasichana yani vile
niko tinga nimelewa kuna kademu heti kamenielewa niko tinga nimelewa kuna kademu heti kamenielewa
Hilo meniweza na penzi lako nimelewa chakai. Oh yeah. Kwangu kume wakajua kali. Mwaga maji nikate kiu kinipepe.
Oh yeah.
Nipepe.
Oh yeah.
Basi leo tukosane
lakini kesho tusiachane.
Hani kimapenzi tuchizishane.
Mimi na wewe hadi tuzikane.
So let me be your love doctor. Nakupenda sio chocha. Sita kucheza poka. Let me be your doctor. Nakupenda sio chocha. Sita kutenda baby.
Brand new Bongo Mix Season 12, mixed by DJ Beastboy 255, Baba Diana. Yes baby.
Nataka uwe wango. Wewe ndio kila kitu chango. Sing this for you baby. We never do you wrong, no. We end your man, yeah, we end your man, yeah, we. Wind up your body, pretty baby. You may want me, no care what they say. You're the queen of the cat, but girl, no choker. Feel your love, girl, no good a fight over. Express my feelings to you, cause it real and true. Me no joke, girl, me really quite sober. You bust my brain, box over and over. I'll be your shield, girl, me no die soldier. Deal with the matter, my girl, mind closer. Jiggle up your body, then you bend it right over.
So let me be your love, doctor.
Instagram, YouTube, like Facebook, RDJDs 255TZ. Rejo, namskiza DJ this boy 255TZ.
Oh, yeah. We don't like my dancing. Oh,
Money be the point. Why the body also? Everything not by grace. No be by your muscle. She be your love like a man. I be Kim professor. Now we walk with good job. I'm waiting my papa talk. Money be the point. If I get by, I'm gonna to my boys. If I do okay, and I don't give them a joy. Now when you get the money, they go buy you your boys.
Niendesha akili ni kama chombo cha usafiri. Furaha na boa ukikosa ni kama simu bila vocha. Ubora team coach na kukupata wendo ushindi tosha. Sema siski wanatoa kasoro I don't see. Na kila sababu za kukupenda. Give you my love for free. Love is free. I give you my love for free. Na kila sababu za kukupenda. My love is free.
DJ Desboy 255 TZ from Bamisa DJs.
Love don't lie, semi ta pretend. Love never die, love never end. Na kwenye mapenzi chuke jengi. Sing along, you're my lover, you're my friend. Tesa, nikuwa pa kukuchekea. Neka, mipata pa kudekea. Kicheka na kiyoki na kuchekea. Tatuanga, tapepeta na kuchekechea. Nasema siski, wanatua kasoro adosi. Na kila sababu za kukupenda. Give you my love for free. Love is free.
Kila
sababu za kukupenda. My love is free. Kuto napiga na kujichezea. Mtu ukipenda, you don't care. Ujuu na kukwenda, you don't scare. Nani fumbua macho kama siyo dili. Na bado kukikucha kwako niko willing. Kufanya vitu kama sinaga akili. Nisawa mtu ale mili lipebili. Na cheka njendani ukufaya. Mapeza ya misala na umizaga vibaya. Pressure inashuka kupanda. Kuwaza kuwanda kwa kiza na mwanda.
Mana kwe onku misiza pressure. Mana kwe Mkwagara nyo simba. My baby Yonko miseza pressure. My mama Mkwagara nyo simba.
Tanto wa rom.
Baby
Well tani uwa.
Baby
Tanto wa rom.
Baby
Tanto wa rom.
Baby
Well tani uwa. Tanto wa rom.
Yes, I love you so much, I adore you. I cannot deny you. Without you, I'm incomplete. You are number one, girl. Number mbili, tatu, ine. Your expressive, no lies. Gang, gloves, and invitees.
Umeuwasha moyo kuzima siwezi. Sina ujanja umeniteka na penzi. Nimesha yavaa kufuwa sipendezi. Na nimesha kasi sogezi siongezi.
Wife me girl come to daddy. The way you want it to look so pretty. Sense of style you got that beauty. Namba moyo kuzima nivali.
Nakuwaza nakuwaza. Kuota wa muti mondwaza. You the mother I'm the father. Nakuitaji wewe. Look at the stars in your eyes. The lipstick on your lips. The perfume on your neck. Nakuwaza, nakuwaza.
Oh, siso, matri pote tu. Oh, siso.
Mefere, 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 mefere.
Wamnyonye, 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 wamnyonye.
baby,
baby,
baby, baby.
Kimeumana, nisoma yo kimeumana. Maze kimeumana, wapi yo kimeumana. Aise kimeumana, nisoma yo kimeumana. Maze kimeumana, wapi yo. Kwa mlombo, jangwani kwa japo kimeumana. Mungu njo, mtina na kutualo. Kanajitaga mario, kina dada wale mbofukari yao. Kamena samtego leo, mashababi wa uni wamefanya yao. Nauma sana, kakopa, nauza nyumba, kimeumana. Shindi hakuna, manala, naongea sana, kimeumana.
Kanichumia mchisha tembele,
tanganyua wali tegele. Kweka tango zikanza kelele, nyama wamekula China. Mikono tunawe dunia nzima, hatuogopi corona. Vimo ndo bonge la noma, Twitter, IG, vita nandi na Zuchu, kimeumana. Aise kimeumana, mesoma yo kimeumana. Maze kimeumana, wapi yo kimeumana. Aise kimeumana, mesoma yo kimeumana. Maze kimeumana, wapi yo. Kwa mlombo, jangwani kwa yako kimeumana. Mungu njo, mtina na tutualo kimeumana. Aise kimeumana, mesoma yo kimeumana. Maze kimeumana, wapi yo
kimeumana. Tukizungusha na weka dubana. Bana, kinavo bana, maufundi kinabolesha sana. Ausio bana, tongoza mke wa mjeda. Kitaumana kaba sigeli na beda. Zoazona nitaka greda, nikisha lewaga yoyote na beba. Unajisaulisho, unatongoza shimeji zako.
Kitaumana
sana, leo nasema una mtu wako.
Sosera, 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 moto.
Sasha.
Aye, sina wasi wasi nae, nina machi machi nae, yeto nikita chichachi nae, ilena dasi dasi nae.
Zimbabwe oye.
Chakanaka, chivaka shure, chakakura Mazizo hake, anopenya, ukamubata, unokuvara Aeee
Musabata, muskana wangu sabata Musabata, baby angu sabata Musabata, muskana wangu sabata
Boateng
Musabata, baby angu sabata
Yukamupao Tabaro king, kaya kaya musha Tabaro king, Tabaro king, adora mutepa Patati patata, patati patata, patati patata Yukale quadra, ina malema Tabaro king, kamafama Tabaro king, patati patati, patati patata, patati Chipika kitenge
Girl, mama, yeah, mama, yeah
It is don't like
Girl, everybody with your mama
Joseph Berti South Africa, Kinshasa, Kampala, Abidjan, Lagos,
Dar es Salaam,
yeah,
Zimbabwe, oh yeah,
patati patata, patati patata, Amaru Fanalo,
Kamupao,
Tabaro King,
Annabelle,
Tabaro King, Jolie de Jolie Nadesh, Tabaro King,
patati patata, patati patata, patati patata,
Yokale Quadra,
Nani Yei,
Money Boy,
Oh la la.
Kinyonga
Ulala
Kana kijungu jamani na konda
Ulala
Tapiga rungu katoke kidonda
Ulala
Adi wazungu walete wajomba
Ulala
Leo leo
Leo leo
Leo leo
Leo leo
Leo leo
Nishapaka mkombo kinondo
Leo leo
Leo leo
Leo leo
Leo leo
Leo leo
Utatoka na chuku Mkononi.
Uje geto
Olala
Lewa kwanza
Olala
Zimata
Olala
Kinanuka
Olala Oh olala Olala Olala
Ai
Olala
Grachi
Olala Olala
Get down
Olala
She got the body and face I know
No
Take her out for show.
Show.
She grab in my hand, let's go. Everything yes, yes. Why no?
No.
On it now. She got the bounce on it now.
Oh la la.
Turn it down. Skip it to the left for me now.
Oh la la.
You jump in the ride while you killing my vibe. I saw you out with a homie while you picking the side like ooh. Why you killing the time? Never pick that call when you see me outside like my baby. She got to be my lady.
Oh la la.
So crazy. Break off your back, so amazing.
Wick, 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 wick.
Oh la la.
Wick.
Oh la la.
Wick, 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 wick.
Oh la la.
Wick.
Oh la la.
Aye.
Oh la la.
Grachi.
Oh la la.
Wick, wick, wick.
Oh la la.
Get down.
Oh la la.
Oh la la, what a rhino. Oh la la, what a rhino. Oh la la, what a rhino. Oh la la, what a rhino.
Oh la la.
She got the bounce on it now.
Oh la la.
Turn it down. Skip it to the left for me now.
Oh la la.
Leo leo.
Leo leo.
Leo leo.
Leo leo.
Leo leo.
Nishapaka mkombo kinondo.
Leo leo.
Leo leo.
Leo leo.
Leo leo.
Leo leo.
Utatoka na chu mkononi. Oh la la.
Slicer.